yeah, 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 yeah. Joey London, I build the beats. Lekuwa safari ndefu ni mateso, machozi mizingo vikwazo. Ile yote umenitua, naomba penzi letu lisife kesho. Ukenipa pressure mawazo, chonde mama utaniua. Na vile ujui kununa fundi wa kudeka, hata sija kutekenya wanacheka. Oh, tambua ushaniteka, hata bila chakula na nenepa, my love. Salama nikiwa na wewe, hata kama nina shida na sao. Sura kama malaika na wara urinji kwa darao. Lawama acha nipewe, nitoke dunia ni angalau kuliko ukanyanyasika. Ila mpenzi wa sahau. Mio oh, ah, yeah. Mi amor, ah, yeah. My love, ah, yeah. Te amor, ah, I love you, I love you. Baby, I love you. Tatu, yeah. Nipakulia chakula mama sikomi, asambuyi mchana mpaka jioni. Michezo unaijua mama misomi, bini kitovu kichua na sikioni. Salama nikiwa na wewe, hata kama nina shida na sao. Sura kama malaika na wara urinji kwa darao. Acha nipewe, nitoke dunia ni angalau kuliko ukanyanyasika. Ila mpenzi wa sahau. Mio oh, ah, yeah. Mi amor, ah, yeah. My love, ah, yeah. Te amor, ah, I love you. Mina kupenda sana,
I love you.
Usiniache
mama,
I love you.
Texas.